When I set my eyes on you, I saw love on the face. I had feelings for you. Woo woo woo, una kama nguo we chambu. Hawakupati kwenye duka, kwenye mitumba, sagula sagula. You are rare, so unique. What you want, I go tell them what you mind. Show you how much I love you. Woo woo woo, I say kido, 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 my baby. Want to be my wife, my baby. Wanna take you home, my baby. Kido, 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 my baby. I want to make you wife for real, yeah. I want to tell you a papa, asante, asante. Tell you a mama, asante. Shika bahati yangu, nikiwa na we mambo mwake, mwake mwake. Tena ni tunu yangu, fungu langu kati ya wanawake, wanawake. Zidisha kudeka, napenda ukicheka, nione tabasamu, my love. Kwako nimemwagika, maji siwezi zoleka. We Hawa, mimi Adamu, na enjo. Unapenda nini nikupe? Shingo ni madini uridhike, ama nikupe shamba kuniarakaranga. Tufunge na ndoa kweupe, wase tupenda macho yatoke. Wainue matanga wakabwake manyanga. Baby, tell me what you want, I go tell them what you mind. Show you how much I love you. I want to tell you a papa, asante.